نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقبل أن كان يتوقع زندي فقه كبنوتي ملمولو أدين ملمولو إسلام معمقا تدا زيان بابو كان يتوقع زندي سوالة ndipo katika ndi maswala kuti makambira anatu nkhani yokhudzana ndi qaada komanso salamu ndiye tinazakambirana kotu mfundo zingapo pa mutu umene wa qaada komanso salamu akamandi qaada ndiye ndi kukhala kuja komalizira kuja kuti no timapanga tashahudu kenako tipange salamu ndiye tinazakambirana mfundo zokwana zinayi inshallah munthawi ino tikhale tikulongosolana patsogolo pake kapena kuti mfundo zingapo inshallah ndiye fundo yoyambiri ya lero ikunena kuti ngati ukuswalira kazitatu kapena zinayi kenako ukamaliza kuwerenga tashahudi ija dua yonena ija kuti attahiyatu salawatu tayyibatu lillah dua imeneyo muqaada yoyamba nawenso werenga swala werengaso swala salatu ala nabiyi sallallahu alaihi wasallam imene ili durud po werenga swala ya ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ijanudi allahumma salli ala muhammadin walingani mpaka na zina lodalisika la mtumiki watu muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kusenza wati tikasama liza tashahudu tapanga ashahadu an la ilaha illa Allah nge pamene utikasama liza pamene bobo tizane na mawoti allahumma salli ala muhammadi kulegeza pamene bo osabituliza usogolo ninaka ndi kumaza imilila kutanta wati msabenge dua pambuyo poli nga sala ala nabiye ndipo number 6 kunena kuti kumbukirani kuti pamene mwayimilira laka ya chitatu gwirani ntchilikizo kuchokera pansi pokusonyeza kuti manja awo zikhathozi tizazika pansi ndicholinga choti tizenge sapoti tikapamitha imene tikuyimilira momwemonso muzakhala mukuyimilira laka ya chinayi mfundo number 7 kunena kuti ngati ili qaada yomaliza ngati kukhala kuli komaliza kuti basi mufuna no mupange salamu welengani tashahudi salatu ala nabi imene imachedwa durudi ibrahim ijayona kuti allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammadi ndipo kenako pangani dua iyi ndipo dua imeneyo tu ndimetimawelenga pompano yona kuti allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammadi kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadi wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid tanthauzo la durudi imeneyi ndi limoteli o Allah tsitsani chifundo chanu chapadera pa sayyiduna muhammadi sallallahu alaihi wasallama ndi kubanja la sayyiduna muhammadi sallallahu alaihi wasallama monga mudatsitsira chifundo chanu chapaderadera kwa sayyiduna ibrahimu alaihi salam pelekani madalitso anu apadera kwa mtumiki watu muhammadi kwa bwana watu muhammadi madalitso nitendele zipindi zanu zipite kwa iye komanso monga muda achitira kubanja kapena famili ya nabi ibrahim alaihi salam nge imene ndiye dua kapena kuti tanthauzo la dua ija imene timanena kuti durudu ibrahim muqaada yomaliza munthu atha kuwerenga dua iyi yomwe yanenedwa mu hadith senza kuti dwai yanenedwa mu hadithi ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam dwai yonena kuti yani allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira o Allah ndithu ditu ine ndazibondeleza ndekha kuzibondeleza kwakukulu wala yaghfiru dhunuba illa anta palibe wina aliyesa amenanga khululuke mashimo anga uposa khala inu yani faghfirli kotelo ndikhululukileni maghfiratan min indika chikhululuko chochokera kwa inuyo warhamni ndipo ndichitileni ine chifuno innaka antal ghafurur rahim ndithudi inu ndiye mwini kukhululuka inu ndiye mwini chifundo mukamaliza dua yanu pelekani salamu ponena mawu awa assalamu alaikum warahmatullah uku mukutembenezera mutu wanu kumanja ndi kutiso muzabwerezaso mawu omwewa assalamu alaikum warahmatullah kutembenezera nkhope yanu kumanzere